Inayamba kuzonda iroti kupita. Every time ukapita ni moba na mapita. Karibu anju kutani kuswamo. Wazifa na shanga unitei kutiamo. Life ni fufine ni panga nkupange. Na kwa hizi vika ni panga ni panke. Noti chemu zake wesa panga muzake. Ala fija tima taba na umusia ni zake. Uyu zake sitikiamo ala ila pasate. Sate ikafika saoneka kubanzake. Red card kapa peve ni za wiso. Ule diamo jose bushe nine wiso.
Hey. No ye, no food do. Inkonomi yali kosa nothing's good do. Ipompe, nobe kusera. Ushokuri ya mamuline wechisera. Keine mpoto. Kebonso kuriamu. Keine mpoto. Kejonso kuriamu.
Yo, kejonso kuriamu.
Agamba.
Keine mpoto. Kejonso kuriamu.
Kejonso kuriamu.
Keine mpoto.
Agamba.
Kejonso kuriamu. Ata.
Jejeje. Fa. Chevan ketike wazaza.
One distance na milomba wa pipo. Kuja mote jonso kafola matipo. Mule igevera mule shiva asu. Noti tailinga na inu kati chikaso. Kana mitamba nishi taili ni tax. Minimum tamulomba mwe taili ni max. Shiri chipoto tachi wa maitia wishive. Umusheto paline mundu want fake pine. Nakano kunwa monga chai. Tax tax want me to pay. Wajasilo kashu wa papa. Nakutanu langa pola ya mpapa. So, no ye, no food do. Inkonomi yali kosa nothing's good do. Ipompe, nobe kusera. Ushokuri ya mamuline wechisera. Keine mpoto. Kebonso kuriamu. Keine mpoto. Kejonso kuriamu.
Yo, kejonso kuriamu. Keine mpoto. Kejonso kuriamu. Keine mpoto.
Kejonso
kuriamu. Ata.
Shadow. Chanda by. By the ghost. Eh.
Bato some better than them. Such boy to just a venom. But in song did a dancing and that thing. That's a production.
But joy.
Yo. Hey, yo, chore boy. Nasho. G-Bar. J-Rank. Eddie Pau. Nabambi, Nabambi. That's graph I see. Yeah. It's you for. Zimbi, yes, I'm down. Still, we defend the poor.
Zedwap.com.